Psalm 109 verse 1 going.
Itifia sem atamfo bone no nue. Verse 1 o se mayeye nyankopon imwa wano. Verse 2 na abonefo ne nkontopofo ebue wona no etia me
mo o se mayeye nyankopon emua wano. Bibi nti na oka che nyankopon se mu omua nano Jesa or can be afa na town for na safe for one na ehwehwe na o say ye dia anywhere ye see o ho and someone in onim kura ye see waye o say ma ruade mu anano enti menim se ne ha wuti eni se ruade mu anano wo ho ana meboa eni se o mu anano wo ho dia eye nsam a ye katia ho ah eni nukure enye nukure dia otutu ne nan kwaduro su kwa chichiriti ho. Dia oni abaifo shia anajo ekasa ekanche ekan bibitu o sa omu shia ni mu so omu di omu ni behu ene yansu yasem ni se se ye tutu ye nai aberade na aswa ha mu omia nano ewo ye woda.
Amen.
Erade ma ya tamfu nye den ensuro ye nyankopon.
Amen.
Omu enka de biasa e mire mu ko yesa ni ba we hu adwuma me da me nka hu o ewo se ya tamfu kasa.
Yes.
I was see a fear by four cassa.
Yes.
I drew to four way area more so mucassa.
Amen.
Of some cassa, some crop four way, who do us some comus as a motto, and Timuda Mokoya, my dear, uncom baby. Say, and cassa, I'm found more fitting, I say, it's one amount of four. Umpire, your own pie before. See, and your mere some nanty, who said they are some nitty, not for cassa, uncrof one and two. Eh? Only do him so way and were you. Well, boon and you go so. Ena all yes, ah, prekupe na natemu da ho. Emse unim ne sa nti na ya na wo titi na wo ha hai ja omu. Wo dia wo so ye ni, wo se wo nya nkwagye nyankopon memua wano. Ma wo mua na no da. Omu hihye hihye a, omua na no. Obekasa. Obekasa. Wo nkwagye nyankopon eni se omua na no. E ma re mfi o. Asam kasiya pa ene ne wabeti sa wu do wu nantio wu kwahio ma won kwagye nyankopon ma omua na no da to asoma me to asoma
what dey atachire ma trufo akeka me ho nsem
o se o dey atachire ma trufo akeka me ho asem onse ntidi awodi hu nsekro ne ho yemobo oni mse wamfa ne ho ni ewrade ma ne ho ntono da. A jankasa nkasa ene be gunu su asasi so ansa na wakopie baabi a eni su opie no enu nti de oka wo ho asam no onu mpo na yemobo wo nyamobo de wo tie no oka wie no otie a ujiri so betimi aye odai sa de ni de esire keke ukoka asam no din 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 ade tu nipa no so no wo wie ye no de otie ye no obetimi aye nipa ne den otimi nya ne hye. And you know, and who he has a bacacoca. Dear Nuya, who ne on Yankupon. Now, who could say any patch any pa, and the any say? So, want to mean say any punch and Yankupon, dear, and how? Joa woman. As I said, Nipocron or Namono, say Yankupon or Nafa, no Bien and Ocasa Radier, men come on to moi, as some are two. And then Nuna was here, Shannon. Now, who say, oh, Yamibi? I ain't any cassa with ye. Yes, so ya kuma mukro ye day. Oh ye. And it's ya ne a ma remfi. Sa won ya maybe adia wuna muno. Ube ka wasa machreno. A day ne koso. O how no efri nipa bi. O kochichri ye. And ne ya juma. Sa won ya kupon. Ne numa sam se. Do tu amnano. O beton amne mwa. And ya dia. Dia wokochichreno. Ebe ya juma. And ya juma. O pen wasam. Onsa mitaka wa hame se Daniel nkofo no mpo mu asama na meboa anko mu tina asidin a aka Daniel ti ho na anko mu su ti ho no mu duo mu nkwana nanso omu pe Daniel mpatu wo no omu na patu ye den ewu ye nti kan wa kuma tu ye mentete wate mentete nyankopon ti ase na obe wo na wasiesie no ho se dia wo na mu bia no obeji wo firi mu pacho to azuma me
verse 3 Now what did it time same atwa me ho ahia?
Ozo what did it time some atwa me ho ahia? Dia wonam mu na nyafufuro. ɛna deɛ wote firi wo nua ho no nso ɛnyɛ no kuro o sɛ wo nua no nyɛ papa o ɔyɛ papa ɛna bible wo ka no ɔde nitansɛm atwa ne ho ahyia ɛmmerɛ a job namfo nom ɛka nsɛm tantantan ade tia no na ɔnyɛ bɔne ni o ɔmoka kyɛn sɛ obi a ɔnyɛ bɔne saa deɛ wɔnto no na ɔmonni m ade kuro nti ɔnam saa amanneɛ no ebu a ɛkyɛn sɛ onyankopɔn wɔma job ɛno nti na job namfo no ɛhu job wɔ saa kwan ne so awurade gye job diaa sɛ sɛdeɛ ti bia no ɔnyɛ bɔne ntia no ɛna satan so akyerɛ sɛ yɛn ɛkwan ni yɛ ho n'asɛm na ɔkaeɛ no ayɛ ahyɛ no nso nafa nante wɔantumi anto anhyɛ job so kɔpem sɛ ɔserɛ kwan na awurade so pɛ sɛ ɔma bonsɛm ani wo nti ɔmaa ne kwan na mmom ɔmaa ne wɔ ne nsɛm fa wo nsa ɛnka ne kraa ɛkyerɛ sɛ wowɔ nyame bɔ wo nsɛm sɛ ɔmaa kwan a deɛ ɛkɔ so nyinaa ɛyɛ ade hunu sɛ ɔno wɔma kwan a deɛ ɛkɔ so no ɛyɛ ade hunu ɔmu kɔkyekyere a na ɔmu bɛtena ase a ɛka sɛ yɛn yɛayɛ sɛi yɛayɛ sɛi yɛayɛ sɛi ɛno nti yɛbɛhunu ɛwɔ nnipa asoma asi so a ɔboa kye sɛ awurade asan aseɛ na ɔnsan ne ɔmahunu so ase da na mmom ɔbɛka wo mu ato wo mu amena mu ɛno nti wo yɔnko na ɛka sɛi ayɛ a yɛ saa ɛmfa nyɛ nkɔmmɔ ɛmfa nyɛ kasa tenten ɛnantenante kɔ so kɔ wo nkotodwa anim na bɔ wo mpaeɛ na yɛ nnipa special kɔ so di nkonim ɛma deɛ ɛkɔ so no ma ɔhu wohu sɛ job deɛ ɔfrɛ mu no ɛnneɔma ɔhyereɛ nyinaa wɔanya ne pɛpɛɛpɛ ɔnyamaa ne boro so hwɛ wo nyankopɔn a wɔsom no no ɛyɛ ɔno ɛne ɔdi tumi na ɔno ne ɛbradeɛ nyinaa so wɔno wo nsa ka na na wanya adeɛ nyinaa kyerɛ sɛ wowɔ hɔ na woni nyame wayɔnkofa a deɛ mepɛ sɛ anɔpɛ meka kyɛ wo ne sɛ ka wakomato wi woanya adeɛ a ɛdi mu ɛwɔ wiase ha ɛne wiase akyi onya ade edi mu ɔno ne ne nante asase so san ne nante yɛ wu akyi na sɛ woamfa ne deɛ a na wo ne foforɔ nante a ɔno naso twe no a yɛhyehyɛ ama no no wo ne ne kɔ hɔ ɛne nti so obi ahu sɛ ɔwɔ nyankopɔn bi a ɔbɛtumi aboa no a ɛmpra he ɛna wokasa de akɔduru ɛnkasa bebree kɔ so no yɛ ɔho mpaebɔfoɔ ɛnɛ ne deɛ yɛsua ne ne nya adwene na keka nneɔma bi gu ɔmu so keka nneɔma bi gu ɔmu so kyekyere wɔmu hyɛ kɔna bi fa deɛ yɛhu toto wɔmu so afei nneɔma ne ba saa no a na ɔma no ayɛ sɛ na ɔma no aka to wosu nyame ɔte ase mɛma wo mu kwan saa ɛmom di wo ho agorɔ wo nyankopɔn ɔte ase ɔka nsɛm akɛseɛ toa so ma yɛ
na wɔne me di akokwa
ɔsɛ ɔmu ne ne di akokwa deɛ ɔhu a na ɔbu wɔnekyie deɛ ɔhu a na ɔte ntasuo ɔyɛ no ho style bi kyerɛ no ɔne wo di akokwa megye di paa sɛ wo mu no wone biribi tia no wowɔ biribi tia no deɛ ahwɛ yɛ o asɛm ɛwo nka ho na sɛ wone biribi tia no deɛ awurade asɛm sɛ saa na ɛte ɛfiri tete ɛwɔ hɔ na wei deɛ wɔangyae ɛnti wo so mɛngyae mɛngyae da hwɛ ayɛ adere ɔ mo ate ayɛ adere ɔ mo ka ɔma no tum sa woyɛ ɔmu saa mu bɛhyɛ ye woyɛ ɔmu saa na ɔno a ɔde wo nante afei wobɛhu a a adeɛ woyɛ si nɛ wonka hwɛ nkyerɛ no wombu na ne kyie no bi wonyɛ no hwee ɛkyena na foforɔ so asi bible so me na wei sɛ ɔse no a enti nnipa wei nti ne nyankopɔn yɛ me saa anaa sɛ bayifoɔ bi na ɔwɔ me fie ai bayifoɔ no tumi nnuru deɛ ne wodi no o ɛno nti mmammua wɔ mo kɔ so na kita ɔmo die mu ma ɔno kura die no ɛnyɛ kɛse na watumi akɔ so wadi nkonim wɔ saafoɔ no so
wɔ
sɛ ɔmo de tɛkyɛmantorɔ ɛna ɔmo tan no kwa ɛnyina hwee so ɛgyina wo yie yi a nyankopɔn de ama wo ɛgyina nkɔso a wonya ɛgya akwanbea bi awurade abi ama wo ɛne nti na ɔmo tan wɔ na sɛ wo nso tan wɔ mo bi a akwanbea no bɛyera a ɛntan nnipa no bɔmpa ɛtia no ɛnɛ deɛ maka bɔtia no menka sɛ fa kyɛ ne de bia saa ɔmo tirim yɛ ɔmo dɛ ɔmo ahye ɔmo bɔne botia no kana no tum kana no tum ade koro a wɔyɛ no kana no tum ɔmo nsa afe deɛ ɔno ankasa no awia no a wɔnam mu di nturo no ɔduru ha a na wei apae wei ne ɔmo asɔsereɛ mu no twee afe dɛ ɔntumi mpie no akɔdi nsɛkuro no ayɛ koma no tum koma no tum to asomayɛ
verse 4 wɔtan me de hyɛ me dɔ anan mu
ahyew ɔno kyerɛ dɔ no na nipa no nso tan no ayambo obo aso obo de mienu na wo kase je baako na wo so afa baako ona mo se ana chese we mami we no em so obo de ne fo na mami baako na ade no no de nyame aboa no na me de me ho chire me nipa nso won kansa onkansa won chire obi che wade onkansa won chire o me wo che made onkansa me ho chire mo che se wo do me so ati aze enti edra obi beda na didi a chire no emfo boni ntuaka se nyankopon ma nipa no eno na wo so de ma nipa no obi o hwa woni bi nso ho hia no na me ka chire obi woni bi nso ho hia no enti de ono wo no obi de obehwe se ono be che me nye mistake na man ko tan no enipa bi o ha je se na dwene na wu na dwene na wu a sa wo ye na do ya o so ye hwe hwe ni mu ei u pa so twen wo hu wo ka se ade obi tam se di amu na da form na so obi wo 10 series no yi 2 series di ma wa akasa nka 8 ana o yi 5 di ma wa nka 5 enna form enye mre so obi kita 5 10 series no be ma 5 no no so afa 5 enye mre ana o ka je so ye hwehwe ni mu oni se ehuma o ehuma pa fi so bi o ho a more than 10 no wo so wo ma o obe san sire obe ko ko ka chiro bi se we no so so na mo no chere bi kro ne ne ma wo mu ni di o eh na o no so ti asazi so sen wo ma o sa ko ka ho asem obi so se je wo bra wo ni bi o wo si ni pa ne hwehwe ni mu wo ji ni se ebe bo a o
dabi
amwa o ka wa no tum di o no so so wo nya o no hwe ni di na ba wo mpa ye na no be ka tu
amen
edu ba bi pa bible se sa nko foro ba ba kotukoto to aso
me na me die empire na mebo
verse 5 oh so no die empire na obebo edu a o mu di tan e sha na mu no se den yo empire na obebo
verse 5 na wo de boni she me papa anemu
aha
na wo chi me de she me do anemu
wa sho o mu di boni she papa na na fo mo sa chi no kokokokoko she se obo ha nipa no ne huye na hi adentia onye aduane di mani bi ana otumi kire do kire no nti ye na hi eh yi wuti sadia ne wasa me awra hope a nyame bi atwe wasu bi ya amba o obu okran pass obi kura eboa na e ka no nko a ko no ayeye na wa kire kire ni pakro se me ene de nyawo na ba na ye den na nipa no o boa no no so o chen wa na mi de se me boa wa me nka sa asem no nti nya sa abo na nti ya nyankopon e ma nyame bu mfu me mpe se me hu se obi hu kire no sa de na me mpe kura nti ade mi ni bi kura na me fo so nti sa wo so de ko dane no ko ye ni bi fa nyame bu befu nyame bu befu because e bi anipa na tamade ne de ama ho che se o te hu di se be ya bi obetimi kura akọ na nim kakra na wo de wo de eyeye no wo hu ni bia no mi se ne ho te no ne ho ato no nti wo ba kura obetimi aka chimsa mun kan je nze mi ni ho enye sisa wo isi mpaye na obobon wo ti anye ye na nipa kura bo mpaye a ebetia wo fi se onim se o ye ntamfo ono de obo mpaye tia na tamfo wo nso wo sire kire ni de bia se wo nso wo ka ho nti ye nhye no nso na ye ntwea wo mfiri ni o ma hu no bi mu ye 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 sa ye nyae so bi su ye ye sa ye mmo ye mpa ye e ma ne nchi wa kuma mfiri nyankopon e ma ne mfa bu fo mfiti ase e nwura wo mu to wo firi sa ne ma hunu no na nante peye mu na de sha de se wo anka hwe kura wo de bo mu de beto no to asoma ye
verses fa oboni fo si ne su
wo mu mezi mu ngeka onzo wo ka ozi rode mfo oboni fo ensi ne tamfo no so de o twitwa nto akire no no amfo obonefo nsi ni so
amen
o tirimodenfo no amfa ni nsi ni so
amen
amo onu mo mu tai tai no
yes
o mani tai tai no
yes
ewurade ma wo tamfo ne hu ye hia no
amen
ne hu ye hia no
amen
de o ka tu su nyina no
enye
nim buase ma no ewurade ma ne nko na nim da to aso
na ma satan nyina ni nifa
eh unza sa ewurade kasa ne tin ni nifa na eye powerful enti satan so enifa o gina wo unifa eye boni papa enti mpa ya obo na no de o so no de mpa ya na obo And she was a radima, Satan, age now, Tafuni, a Satanifa, Wakuno. And some people are betting me a can a giant Tokano. Giant Tokano. And Fanny Pong wants some show to him. As I'm some Wuka and Yaduma, Mawaki Munya fine, Nauka, na and Miano. Eh? Oh, bro, Wintin Wabro. On Twin Cancero. Wintin Wabre. Yahudi Omu Brepa, Omu Breda, Omu Breda, Tuazo.
Verse 7. Wobu not say ah, manuni for
ah. Osi si ebusa ni panatanya. O manini fo. O manini fo.
Amen.
Yama utamfu ni fo.
Amen.
The old in truth ya oni fo.
Yes.
Ya okan suma nti sabus oni fo.
Amen.
Ya okwati chile dia tuho. Esa uwe ni jie uwe hubida.
Amen.
E radia samsi oni fo.
Amen.
Saadi kono chichi iti ya unu. Engage ma wano na brabo.
Amen.
Ewa Yesu Christo di.
Amen.
To asumaye.
Na mani mpai bo enane no bone.
Osi ni mpai bo mpa wa obone. Enane ni bone. Kese radi ya nema mwedi ya nini yo ekomonde no. Diwa best refle wa diwa biya onyane ya 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 ya.
Amen.
Eh? Ana se uwo uwo papa se ya. Adena ama re ho. Eyesa wuti ha. Enne wuti ha. Na ube bo mpa ye. Aji uhu. Never this time, true agony, a gem no may be a war home quine so. Aha.
Verse 8. Manina in sir.
Or see a chan and quanasu. Tis a chan and call for one national. And some no more do. A more do. And no more when you now, a quo amo a tam for an ameboa.
Yes.
A quo amo a tam for. A radia some say, a mau tam for na and so in cha. Meka akadimachi erade
erade
mametamfo
mametamfo
enna
enna
esuncha
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 oso manetamfo enna suncha dia wodi nanante anante anante no ontwa ne naso na honye di onni jibie mo okoka onoka sample wada hokra nwansra kra tumi no na beda tumi akwa akoka bibi ti oso mame.
I say, Nani she ejuma no, maubinfa.
Eh, unkwana no, I say, Nisha ejuma, obinfa. Adie bia oye bia na, enkodi obinsem.
Amen.
Eh, so obi huwa na de pako bebi. Kwa fuwa kuni niyoma hon. Adie yene de ni pafa. Eti ene nyamia sem. Eh, chira yende, wase tu ya tamfu. Ya safe wo. Omo mudi e nanti e ka omo nkoa aka de bia sun koa ka de bia ka nim guase aka de bia ho tete ahometie ene atetie omo omususu sama ye no ewrade asam se omo nkwa na suntwa na omo hwa adwuma nso obi mfa.
Yes,
obi mfa do de wa wa no ho obi mfa e meba be di obi nsam because ono ankasa ne adekoni ni ayonko fa bi. Ah, boy, you know, was a sorry Nakofa, dear no, Nana bought to a new ho. Now, am I a kuna bought into a sinu kunun kofa? And Nessan and
Yamas,
Yanko Pombe, what time for
this?
I
have Bombay, what say? Can Yamias have no dear Yanko Paya movie? Now, Sujina, so not for you, Jim. Then Yanko want to mean what time for D was so at time for, oh, the only one. Omo Missusiano, the Omo Hono, eh? Adana na konfo bi wasakira okakira esufo ni se mo Christopher mo ya mobo wa bompa ya na jina do wonu yesu mo jam wa sia obi owo bayi na owo aduro wo hunu emo jana na wo bu ani chie na yi nani ho wo so se me meshe wani wa wo hwe me anam sima bu ani chie bi ah adepa na wo wo no o sai no men sai no men sai no wo nyame eh. I was here to me, do an amabu. Utimunyode,
oh yes,
Mautimunyode, papa. Share. Now, Kupo was some, or do we be so one a moment?
Yes, Jesus.
Or do we be so one a moment?
Yes.
And into your one yame.
Ah.
They all bush out a second.
Jesus.
And into a wish somehow, oh yes, with him, yet the commando.
Amen.
Or she shall mow no man, let Danny man and any man.
Oh yes, with him. Amen.
Sam Petuana, yeah, and Cobb be a free boy, yeah, Ansa me se ba ifo bia bi na no aka se we ye suma wa wo ntumi nko nye se wo ntumi nko kwa wo kwa wo benya asem wo kwa wo benya asem enu ti sa me nyankopon onye o
amen
wo muwa o omo chifu ata
so amen
o ma fi omo fiti ase nso
amen
omo plane omo ka se we mu nyi ni film
yes
we there me wo suma me no ami nko
yes yes
we wo ka se me ko en ho juma me nko Fisa wo onyame
la la ba la ba
na odi to me
Jesus
e frite te on side the brother ono no man
sure Jesus
e chifa Israel for atamfoso da o chifa mo sina wo ni
ba la ba la
o ti ase
oh yes
obe koso wa ye ko bi se
Jesus
be ba o ja wo
yes
no atamfoso di o yi bo mpa ye won so bo mpa ye yakopon be ye ene de ye kan nyina ye de ani be hu e be bam
Amen.
Baby, I have time for you. Yes, my name is
Jack.
Yes. To me. Yes. I'm granted.
Yes.
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 Yes.